I'm for the planos. It's for your commas, when you turn a villa. But Natali, you're the days, nigga. Bwana simechokoza.
Mahame wanze biro.
Wana jita nyama kari kumbe ni maungwa koko. Vilopo lopo, hao machoko eti paswa mnyama. Una unyama gani? Weni choko zela majigambo. Lash bebe, jack meme. Tapakatwa, oh ya stable, usinifona nishe na waimba kwaya. Wenye miwaya, hao wananigwaya. Mwana jeshi kamili so mgambo. Toka kitambo, mi nafanya mambo. Usini kompe, na hao migambo. Machoko, wala ukoko. Wapicha as dada. Dada kibonge, msalimie dada. Dada kibonge, msalimie dada. Dada mwadada, msalimie dada. Kwa mwaka ganga, wapi bad voko. Kibwana bad voko, wasalimie mashoga zako. Usangu kreni, hausobana. Usimsau dada ako. Mas mwenye kei. Yeah, now I don't nigga.